More music at NigerHighlife.com.
It don't happen, no. From the table of Jesse Jones and Number Entertainment, oh, where the number 12 Palace Street and Jegule Papa Lagos, produce of Quintana, Ududo. Follow the ladder to heaven. Hey, I go follow the ladder to heaven, sebo. CD of Madam Lada. Now waiting be this. Make on a consio. See the man wear cotton tongue. Throw him for fire. Because he did not enter hell fire. Make on a consi this girl. This girl unko. She caught him hand throw for fire sefo. Hey, this one na trouble. Trouble tie up for this VCD. Not true now. He said my hand go put me for inside fire. I go cut him throw for fire. Fest. Yes, my brother, my sister. Jesse Jones and number in the salamo. And if I want to package on a home video CD, make on a bringer. We go shoot up owner, edit up owner. We go on deliver the master to owner. It's all about owner. Now Jesse Jones and number in the past is message to owner.
Paris, ma. Igbo ị ga-adị? Ị ga-adị ooo. Igwe. Igwe ị ga-adị? Igwe ị ga-ebika aka? Igwe ị ga-adị? E siri m ozi na ị chọrọ ịfụ m nkịta nke echi kịta 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 mmụrụ bịa mana ozugbo. Ọ gịnị mere?
Ọ nụzi. Nwaanyị a na-eti egwu ka ibi elu. Jerizọ ọnụ ọra onye unu bi.
Nwaanyị unu bi anọ.
Na-eti egwu ka ibi ya.
Egedege.
O nyere m akwụkwọ si na ya na ndị egwu ya na-abịa na obi m taa.
Ọ ga-egwu egwu bịa
Paris.
Ọ ga-egwu egwu bịa na
Paris. Ọ ga-eme eme ugbu a.
Onye
ka ji wee sisi kpọrọ m gị ka anyị nabata ya. Na ndị igwe kabineti m ha nọcha n'ụzọ ha ka na-abịa abịa. Ya bụ anyị ga-ekiri egwu ugbu a.
Thank you.